olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
I se reporti ele Universite o Monash, na ta uai, o le fitu se fulu pasene o whaia onga e to avalu afe na a uai ili su esuenga, na o fiai mapule a onga manisi o fautua, na lata ufa a lia le le fia fia ili tūlanga olo o ngālulu e ai, ma lo lata ufa amoe moe e fa a mā vae a ele io o ili taimie li tai ai. O ili lata umo o sui a uai o le uni o whaia onga, le Australian Education Union. Inisio mafua anga na taua, e au fiai, le tele o taimi whainga luenga i fafo mai o potu wa onga, e le o totongia, e ova i le se fulumale lua i tū la whainga luenga fua i le vai aso, a toa ai le maa walalo le totongi pe a whaatusa i si ngā luenga ma wha ai longa po tikiri, a toa ai male iso, male fiu, i a mionga le pū lea tamaitia onga, manisi o matua. Ma inisio tala i le tātou polokalame ua whautua ina i se reporti ele malo tele. Ina ia sila sila i le tūlanga a fio le atunu u i le uti uti o le auaunanga wha a fōmai. I le reporti a le Department of Health and Aged Care, na tā ua ai e ui i le si itia o le a wha i a fōmai o lo oa oina, ma ta pena ina mō le ngā luenga wha a fōmai. E le o lava, le au whai mō au au nanga mana o mia wha arasoi fua mālolo i nei le lumana i. O le reporti e whai ngoi ina o le Supply and Demand August Report, na whai loa ai, le mana o mia o nisi fōma i ono se lau i le tausanga nei, ma le lata i le afe iwa se lau i le tausanga lua afe lua se funma le valu, pe o le whaa tausanga o lumana i nei. I le polokarame le Sunrise, a le Channel 7, na sauno ai le ministawa onga le malo tele Jason Clare, o le whaafita auli na amata mai i le whainga malo talua inei a le so ofa ata singa, ina ua whaafulisa le malo totongi o fōma i GP.
We need more doctors, that's the truth of it. When we were kids, around about one in two medical students leaving university would become a GP, and now it's about one in seven. In the last couple of years, we've seen that go up again, about 20%. And that's a good thing. But the truth is we're still dealing with the aftermath of Peter Dutton freezing the amount of money that GPs get when you go to see them.
Le minisitawa onga Jason Clare. Na malosi whaiti onga a le sa avea ma pāle mia i se whainga malo o le leiba i te usanga o tuana i Paul Keating i fuafuanga le whainga malo o ieinei le leiba i le whiangainga o le puipuinga po o le okus. I le polokalame le 7.30 a le ABC le pōna pō. Na sa auno ai Paul Keating o se whiangainga au pito le aise aonga mō le atunuu. O se whiangainga ua whaia e nā o na whaamalia ina ai le atunuu o Amerika.
AUKUS is really about, in American terms, the military control of Australia. I mean, what's happened, I say this, the Albanese government is likely to turn Australia into the 51st state of the United States.
Le sa avea ma pāle mia i o tausanga ua tuanai, Paul Keating. Ai o se whaitionga na te ena e le sui pāle mia o le ministafo i o le puipuinga Richard Miles. Na sa anoa Richard Miles i le APC o le whiangainga o le puipuinga le AUKUS e ta ua tele mo o le puipuinga o le saonga le mu o le loto i whale o au se talia nei.
Well, we are building our capability. We're building it in cooperation with the United States, which is in fact what we've been doing for decades now, what we were doing when Paul Keating himself was Prime Minister, in a technology sharing arrangement. And that's all that AUKUS is. It's a technology sharing arrangement. It's not a defence alliance. But being able to acquire this technology greatly enhances Australia's own sovereign capability.
Le sui pāle mia. Le minisitafo i o le puipuinga Richard Miles. Ai ui le langolongo ina le taitai o le itu wangai Peter Dutton o le whiangainga o le AUKUS, na ia fesilingia pe ICA te te ea i le whainga malo o le leiba i le whaonga ina o le malo si nukilia e ngosia i le LTC. Ua talia ina le malo o televaenga o tōtonga o le ngosinga o le malo si nukilia mai Amerika ma Peretania, i se vaenga o teuteunga i le whiangainga o le AUKUS, olona winga, ua tali ai le ngausia ma le whaaonga ina o vaatau maulu po submarines e iai le malo sinib kilia. Aena saunoa Peter Dutton, a saunga le mu o na whaaonga ina i vaatau. Aisea e le saunga le mu ai foi o na whaaonga ina le malo sinib kilia e ngausia i le eletise.
But I'll just make this important point. If it's safe for our sailors to be on an AUKUS nuclear powered submarine, why is it not safe for nuclear reactors to be driving our civil need for and our domestic need for electricity? The government's got us on a pathway at the moment where the power bills of everyday Australians are going to continue to go up.
O loo whinau le malo tele, e le tāla whengai le malo sinu kilia mō le ngau si o le eletise. O langolongo ina pēa le malo tele, le ngau singo le eletise i awala mamā, e au whiai ave o le lā, ma le sivili. Ua talia Donald Trump, le whaia o ni debates, po ni whelafolafo inga se tolu, ma le sui tau vāo le Democrats, Kamala Harris, ae le iwhaia pālota i le masina o November mō le tofi perese tēne. Na saunoa Donald Trump.
We've agreed with Fox on a date of September 4th. We've agreed with NBC, fairly full agreement subject to them, on September 10th. And we've agreed with ABC on September 25th. So we have those three dates and those networks, they're very anxiously awaiting that date and those dates.
Donald Trump is a poll ale Margaret Law School a lot of ali ai le limas from le 2% o tangata palota o lo o lango longo ina Kamala Harris if atusa ile fase from le 8% mo Donald Trump. Ua faaalia le komisino mata upu i tamaiti le Australian Children's Commissioner le tatau ona toe ilo iloina o le awala o loo tausia ma pui pui ai le saonga le mu o le whanau. Ai maise i lātou o loo tausia i lalo faatununga a le faamasinonga. I New South Wales, e lata i le miliona tāla i le tausanga le tau o le tausinga o le taumaititi e toatasi i lalo o fuafuanga faapenei. O tā ua i se ripoti le tūlanga whainga tā mō tamaiti e tausia i nōfuanga e pei o faletali mālo. E pei o le mōri maule nei e leali o Jay, se furma le whātau sanga le matua, i le teimi nā be se ai o ia mailona ainga e tausia i se faletali mālo.
Unsafe and unstable in a lot of the placements. My first hotel refuge I was in, like I said, there was men, big men at the time, I'm 14, so big scary men are very significant to me, especially coming from my trauma, where all I could hear was them smashing and screaming things in the middle of the night. As a kid, all I looked for was a place to call home. All I looked for was some stability. I didn't get that until I turned 20 and I took things into my own accordance.
Like, share, mafa'ali sofinangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.